afraid to tell him how she feels. She silently whispers to herself, afraid, holding her breath. Maybe he might hear her. See, he doesn't feel the same way. Maybe, hath the band, Lady JD.
Aye. Nikaja kupenda na moyo wangu wote binti huyu aliyenifanya ni mwote usiku na mchana nikawa ni kama nimepagawa sionekani popote nikaja kutenda mambo mengi magumu na mazito ili mradi niwe naye lakini sasa ninapotazama naona kwamba niliacha upweke nilikuwa na wingi wa mahaba nilikupenda kinyama kutenda sikuwaza kama nikakaza lakini huonekani mpaka sasa nilikuwa na wingi wa mahaba nilikupenda kinyama kukutenda sikuwaza kama nikakaza lakini huonekani mpaka sasa Rosella Rosella Rosella
Sasa sijaona Mwewani uma Nikikumbuka Mambo mengi Weulo nikosea Najuliza jeni kweli umebadilika Au maumivu mina ya budia Masikini nashindwa amua Ona shindwa Najuliza jeni kweli umebadilika Shindwa amua, ona shindwa
mingi sana tujazungumza SMS zangu urudishi please call me zangu unijibu simu ushiki na najowezi kuwa ni simu ulipoteza juu social media nimeona selfie zako na ile top flani kali nikubaya adashiki kweli ni kukumiss nimekumiss tena sana na najua umenimiss pia unanilenga tu juu tuliko sana kigo yako iko juu ulikuwa gademo wa maringo lakini siteti nilikupenda gatu hivyo hivyo yani tangu unitoke stress iko juu tu sana sura imejaza tu ma wrinkles kila time najipata nimekasirikia tu vitu simple simple hata jokes na ma peoples na catch wao kishow tu ma dimples yani kosa walisema si kosa kosa ni kurudia kosa na najua unajua ulikosa but huwezi kubali umekosea shakuzoea ni sawa tu nimekusamea una selfish but kuishi bila wewe machozi mimi siwezi daily kukula kwa hoteli unajua mimi ni mlezi Malkia, smile tamu Christian shape ya mwezi Sipendi tukikosana Napenda tukichora saba kwa saba Lava tunajua na kupenda tuko sana Pamoja tembea daa Kenya Moshi Arusha tunajirusha rusha spending Karibu Dolce Gabbana Mwanaume tunajua ni kujikaza shopping ma spaghetti crop 9 months later baby shower na pampa Love imeshika rada Ladha fast born anakaribisha brother Tuende nyumbani ni kuintroduce kwa mother Morasta mesha pata the other